ndo mufa lufuno lwanga ndi rine thi ṱoḓi humulanga a tshi vuwa na ḓuvha Mpumalanga ndi tshi muphumula na malanga nda ri thi nga vhuyi nda mulitsha zwino wo sokoto fara ha tshilitsha vha ri ndi mulitshe vho malitsha u ṱoḓo pfulutshela kha yelitsha ende o vha a sa dini vhuswa vhu na dini tshimbikela dini o paka thranga tini tshimufha na tshitshi tshiri hanga tshitshi tshimpha tshiṅwe na tshiṅwe matsiko no wana tshitshi a ri tsha tiphini fono tshentsha phini o no vha nerodiya no wa ya madini u khou tamba dzini o ya gambling u khou ṱoḓa councilman ngori zwino vho soko gungula tiḽivi ndi zwa mini nda vhudza malume vheri munali harwani nda soko dzula hayani ndi sa yi mukosi nda ṱoḓo phula vhathu ndanga ndi sa li thi ṱoḓo lidzelwa ḓologo u fha ndo bvisa ya kholomo u fha ndo lifha zwikolodo a songo mpfara sa kholomo u tamba nga lufuno lwanga u tamba nga lufuno lwanga u tamba nga lufuno lwanga utamba 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 nga lufuno lwanga ndo mufha lufuno lufuno lwa vhukuma tamba ngalo ndo mufha lufuno ndi khou ri ri khou fhaṱa tamba ngalo lufuno lufuno lusalengwi a tamba ngalo no mufha lufuno lu tshi khou bva miluni o tamba ngalo
Good till the weekend. Then you started cheating. You cheated for no reason. Yeah. What more do you want? Gave you everything you need. What more do you want? Got too many options and they're waiting on my phone. When I needed you the most, you left me on my own. Now I'm doing you, doing you, doing you. Now you wanna complain. Now you wanna complain. Ooh. I gave you all my love. I gave you all my love, but you play with me. Gave you all my love, baby. I was thinking you could stay with me, but look at you. No more far from no room, no rabukuma, tambangalo. And then I'm more far from no tambangalo.
Utambangalo funo lwa, utambangalo.